kiseera kino omukono gwo bangi kututuukeko. Waliwo mufa bakoye abetaaga omukono gwo, olwebi bamenya bye betisa kabanga awatali buwerero. Waliwo mufa balwadde ganebi baluma bikamwe nnyo, kye betaaga gwe mukono gwo musawo owonye ebyo byonna ebiganye. Omwoyo w'omukasirise Mukama akole mu kiseera kino omukono gwo bangi kututuuke kwe
tusabye.
Omwoyo w'omukasirise Mukama akole mu kiseera kino omukono gwo bangi kututuukeko. Waliwo gye tuli olusozi olwetaaga okuseteeza, olugulumidde nga lutuziyizza okulaba omukono gwo omuyambi. Tulina obusibe obw'ekibi, ekyo kyajja mu ffe ng'ekisaaga, ne kituulira ddala ne kibukala mu ffe, kitumenye ne kikamala. Omwoyo w'omukasirise Mukama akole mu kiseera kino omukono gwo bangi kututuuke kwe
tusabye.
Omwoyo w'omukasirise Mukama akole mu kiseera kino omukono gwo bangi kututuukeko. Nsembedde gy'oli Mukama, nkakasize byange temuli. Mpanise n'emikono gyange Mukama otunuleyo onsaasire. Waliwo ebiso byeno gye ndi, ebyo bye nkoze bingi gye mbadde. Kye neetaaga onziriremu Mukama osonyiwe ebyansoba. Omwoyo w'omukasirise Mukama
akole mu
kiseera kino omukono gwo bangi kututuuke kwe
tusabye.
Omwoyo w'omukasirise Mukama akole mu kiseera kino omukono gwo bangi kututuukeko. Mu kiseera kino omukono gwo bangi kututuukeko.